Boondocks Gang.
Miukata maji kama Musa. Chapanisha manzi ka kipusa. Medusa, kipusa. Inafanya mbako unita shusha.
Sita kuficha. Akisema stick so occasion na wek wek wek. Amefuliza. Nana pene mcheza kuingi zeri zeng. Niwe nacheza. Yu negushodo wa magiza. Akiwimbiri na mpima. Atiwe sipengwa mafilter.
Nilimpia round akabaki guy fafa. Akafika ground nikadhania na kifafa.
Tanio.
Atiwe sipengwa mafilter.
Nilimpia round akabaki guy fafa. Akafika ground nikadhania na kifafa. Takuza Jericho zimekuwa za ufafa. Si ukula mbuku ata kama aina kava.
Mtoto mkubwa mtaka matiti ya mama yake tokea fiti ndo dimeko nitebe. Ama god god ukinyo nasema me. Usiwari leta dem yako semengwe.
Baby boo semangwe.
Kiss commander promise. Rescue mwaga morning. Bomb kinyonga nyongi. Napendaga miti kama Tarzan Mowgli.
Sita kuficha. Akisema stick so occasion na wek wek wek. Amefuliza. Nana pene mcheza kuingi zeri zeng. Niwe nacheza. Yu negushodo wa magiza. Akiwe njeri na nipima. Atiwe sipengwa mafilter.
Are you peng?
Ama ni filter. Can you dance?
Can you dance?
Kye bonita.
No make sense.
Kaina lipa. Uyo mamu aleni wai. Asi kuchisha. Woi woi. Pedia meni nokia. Woi woi. Name bonda kabondia. Woi woi. Sina cash chorea. Na masaa imefika. Yeah. Sita kuficha. Akisema stick so occasion na wek wek wek. Amefuliza. Nana pene mcheza kuingi zeri zeng. Niwe nacheza. Yu negushodo wa magiza. Akiwe njeri na nipima. Atiwe sipengwa mafilter.
Nika pointi ispokuwa kana forehead. Nika kuki kana kangamba 4A. Vile kana rhyme kana kalia ka 4M. Vile kame iva na shuku kana oven. Panda, panda. Panda mukipanga na njama. Na panga, panga. Mukikata zudha ni banga. Twanga, tinga tinga si upenda ukulima. Tinga pinga si upenda kukunyima. Kuku, kima, nika, Hiroshima. Sikijui jina kinataka dina. Kinataka bima, kinataka bima. Minataka kanijenge irima. Kaache, kunipima.
Sita kuficha. Akisema stick so occasion na wek wek wek. Amefuliza. Nana pene mcheza kuingi zeri zeng. Niwe nacheza. Yu negushodo wa magiza. Akiwe njeri na nipima. Atiwe sipengwa mafilter.